Gavumenti yongedde okukola enteekateekeza kagenderere mu kaweefube owa Paris Development mu gavumenti bwesalawo okuyita okumanyisa obwavu nga basinzira ku mutendera ogw'emiruka. Enkyukakyuka zino zikoledde oluvannyuma lw'okwemulugunya okuvudde mu bantu. Pulezidenti yali atambula oggwanga anoonya n'okwetegeeza enkola eno, omwali okwemulugunya ku buli bw'enguzi, obusosoze ng'abantu bawa baabwe ssente kw'ossa abantu obutafuna mawulire ge beetaaga, ng'abantu bageerekera okusuula bo okugenyula mu nteekateeka za gavumenti. Akwanaganya PDM ggwanga lyonna Dennis Galabuzi ategeezezza nti enkyukakyuka zigendereddwa mu kwongera okuteekawo omusana n'okusikiriza abantu abawerako okuganyuma mu nteekateeka ya Paris Development Model. Mulimu ku bikyuse, mulimu omuwendo ogw'abantu abalina okuganyuma mu nteekateeka eno nga gavumenti mu kiseera kino ereese emiteeko ebiri, okuli omuteeko gw'ebyobusuubuzi Enterprise Group n'emiteeko egy'abantu kinoomu abagenda okuganyuma mu nteekateeka y'okukola zi SACCO olw'ebibiina ebyobwegassi ku myuka n'ebyalo basobole okufuna mu nsimbi zino. Edward Kakande, omuwabuzi w'eggwanisizo lya PDM, ensonga zino azambuludde ku Media Center.
PDM SACCO kitongole ekiwola oba ekiyamba abantu okutereka ssente ate era kikozesebwa ne kunkulaakulana mu muluka, n'olwekyo okugireka mu mikono gy'abantu abatono ab'olubato tekiyamba, kubanga luli abakulembeze bwe mbadde mulaba mu PDM SACCO nga baalondebwa Enterprise Groups zaabwe. Kitegeeza nti abakulembeze abali mu SACCO eyo baali baalondebwa abantu 15 bokka ku muluka omunene ogwinza okubaamu 10,000 ez'abantu, n'olwekyo twetaaga okuddayo okulonda. Era kyava ku pulezidenti obubaka bw'abadde ng'afuna amawulire ng'agoberera empeereza eya PDM